Now here are some nouns. Use the ko suffix to ask where they are. The correct form follows after a pause. Pen.
Kalamu iko wapi?
Pens.
Kalamu ziko wapi?
Mother.
Mama yuko wapi?
Book.
Kitabu kiko wapi?
Books.
Vitabu viko wapi?
The children.
Watoto wako wapi?
The mango tree.
Mwembe uko wapi?
Mountains.
Milima iko wapi?